kyo nsaba nkukolerenze kinsobedde gwola bakyangu omanyi bulungi enkolagana yaffe weva ye mukwano gw'okunjagala ekyo ne kituyunga njogere naawe buli lwe munnyuka n'omusooka wano ekyo kisusse nakyo ajja nakwebuuza ky'ogoba otutabule kati tukole bwe tuti gwe kimugambe atuwa olukusa omugamba mpa ku mukazi wo ze kyendaba kyokka kyetuyinza okukola ebintu okuggwa amangu kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo bwe nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo bwe nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange wabadde naye endowooza nti omugambye ekikutawanya naye ero nsumbuwa oyanjala ngalo mukola naye era nga mbisinga akuyamba kati kino ndaba kyangu gwe mugambe bugambi mukazi womwagala seserinako buyinza wabula wakiriza mpita nja kujja kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo bwe nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange munnange lino toliyita ettima ze kyensobola kyenkoze ze sijja kikwogerera mukuba otiddeyo kati kuba mwakafaananyi nga mukazi wo gwe bakema bano be basi lentalo omumbi atya nnyo mumba naye weekumye oyatulajja kuyamba kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo bwe nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange kati gwasibye ensonga gwe weerumya saba mukwano gwo bwe nakwasa ekisumuluzo kiggula omutima gwange
Kiggula omutima gwange.